chango jomatu
Injili mane Yesu yale bini no waro joricho